can give my future and fresh money. I wanna love you today and tomorrow. Siwezi kuwacha akila sani nafikilia wewe kupenzi. Nakuma my girl, unipe mapenzi lako we.
Ninakupenda.
I wanna take you my home baby, unipende we.
Ninakupenda.
Nakuma my girl, unipe mapenzi lako baby.
Ninakupenda.
Nitakupeleka nyumbani baby, unipende we.
Ninakupenda.
Ninakupenda. Sijui kama tutakutana siku gani. Unionyeshe wazazi na mimi tende nikuonyeshe wangu. Unawashinda wote. Sijui kama wewe baby ulitoka wapi. Mwema kama Marika. Mpenzi wangu penzi la kutamtam. Yeah, unipende baby. Safari ya mapenzi ninajua tutafika. Nikikula deni kwa shida ya mapenzi lako mimi sitakuacha. Nikigonjwa baby nipe panado. Mapenzi lako baby kama Ronaldo. Nikishuka chini, nikipanda juu. Mapenzi lako baby nilizungusha. Mapenzi lako tamtam. Kama sali baby mimi sidanganyi. Nitaambia wazazi kwamba mimi nimepata mchumba. Yeah.
Yeah, super class.
Nakuma my girl, unipe mapenzi lako we.
Ninakupenda.
I wanna take you my home baby, unipende we.
Ninakupenda.
Nakuma my girl, unipe mapenzi lako baby.
Ninakupenda.
Nitakupeleka nyumbani baby, unipende we.
Ninakupenda.
Ukinipa mapenzi lako na mimi nitakupa mapenzi langu. Twende gole, na bebe wana love you, today and tomorrow.
Wale wale, wasikudanganye just they want it come and they wanna. Baby unanizungusha, moyo wangu naogopa. Ukichika nitafurahi sana, safari ya mapenzi ninajua tutafika. Nakuma my girl, unipe mapenzi lako.